Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Radio kasumas gama televizionaan kanneen nu hordoftan martinoo attamootan wixataan korolee salamaa bara 2023 keessummeessituun keessan an tuujubee horaati. Qophiilee keenya har'aa keessatti ayyaanni irreechaa kan bara kanaa dilbata kaleessa as Washington DC'tti kabajamee oole. Atleetonni Itoophiyaa dorgommii shaampiyoonaa atleetiksii biyya Laatviyaatti geggeessame sadarkaa adda addaan injifatanii jiru. Godina Guraagee Masqaan Bahaa keessatti walitti bu'insa uumameen yoo xiqqaate namoonni torba du'uun gabaasameera. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin afeera. Amma gara oduutti dabarra.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu wixataa har'aaf an jaallanne gammadaati. Bulchiisa naannoo Itoophiyaa Waaltaa godina Guraagee aanaa Masqaaniif maraqoo gidduutti walitti bu'iinsa uumameen namni jaha ajjeefamuu jiraattonni naannoo kanneen sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Walitti bu'iinsi kun kan ka'e fulbaana 16 bara 2016 yoo ta'u raayyaan ittisaa lakkoofsaan xiqqoo ta'an walitti bu'iinsa kana dhaabsisuuf yaala akka turan ibsameera. Aangawoonni naannoo dhimma kanarratti deebii akka kennan gaafachuuf yaaliin guyyoota 3 ta'een bilbila isaanii kan hin kaafamne yoo ta'u kanneen bilbila isaanii kaasanis beellama kennanii achumaan waan badaniif milkaa'uu hin dandeenye. Walitti bu'iinsi kun daran kana ammaati baatii hagayya bara 2015 bulchiinsa haaraa kan Itoophiyaa Waaltaa godina Guraagee Bahaa hundeeffamuu isaa yoo ta'u gaaffin eenyummaa dhiyaatee ka ture gosa Masqaan Beeta Guraagee fi gosa Maraqoo gidduu walitti bu'iinsa uumuusaa jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasa irraa gabaasee jira.
Bulchiisa naannoo Amaaraa godina Waag Himraa aanaa Sahaala Saayimet keessatti baatii tokko keessatti namni 4 beelaan du'uun ibsamee jira. Kunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2015 2016 oomishi facaafame sababa caamaan karaatti erga hafee booda ta'u qondaaltonni naannoo sana mirkaneessanii jiru.
Bulchaan aanaa godina Waag Himraa obbo Siisaay Birruu raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti guyyootaa fi torbanneen dhufan keessa lakkoofsi namoota du'anii kun dabaluu mala. Dubbi himaan bulchiisa godina Waag Himraa Kaffiyaaloo Dabash akka dubbatanitti beeladaaleen kumaantamaan lakkaa'amanis du'aniiru. Komishina hooggansa sodaa balaa naannoo sanaaf daayirektara kutaa akeekkachiisa dursaa fi deebii kennuu kata'an obbo Biraanuu Zawduu raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti walitti bu'iinsa humnootii mootummaa fi garee hidhate faannoo gidduutti deemaa jiru gargaarsa lubbuu baraaruu uummata rakkateef erguudhaaf carraaqqi taasifamaa jiru gufachiiseera jechuu isaanii Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti.
Paartii mormituu ka ta'e Izeemaan ibsaa har'a baaseen durataa paartichaa ka ta'an Dr. Caannee Kabbada hidhamuun ga'ee isaan dhaabicha keessatti qaban waliin kan waliin qabanne ta'uu beeksisee jira.
Ibsi kun akka jedhutti durataan paartichaa labsii yeroo hatattamaa bulchiisa naannoo Amaaraa fi magaalaa Finfinnee keessatti baatii hagayya darbeerraa eegalee hojiirra oolaa jiruun walqabatee to'annoo jala ooluu isaanii ragaalee akka argate ibseera. Itti gaafatamaan kutaa dhimma seeraa kan paartichaa obbo Siyyuun Mangashaa har'a raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti Dr. Caanneen garee seeraan ala hidhate gurmeessuun shakkaman. Waraabbii sagalee kan Dr. Caanneen miseensota garee hidhate waliin dubbachuu agarsiisa jedhame torban darbe toora intarneetii irratti gadhiifameera. Raadiyoon sagalee Ameerikaa waraabbii sagalee sana dhugaa ta'uu mirkaneessuu hin dandeenye. Waa'ee waraabbii sagalee kanaa osoo hin kaasin obbo Siyyuum akka jedhanitti Izeemaan siyaasa paartii sabummaa fi fincila hidhannoo hin deeggaru jedhaniiru. Oduu biraatiin maatiin namoota labsii yeroo muddamaan hidhamanii kanneen 50 ol ta'an Morawa Sharba bakka tursiisa yeroo keessa jirani raadiyo sagalee Ameerikaa takka imanit nageenyi firoottan saanii kan isaan yaaddessu ta'u raadiyo sagalee Ameerikaa ibsaniiru. Abukaatoon hidhamtoota Solomon Gazahan raadiyo sagalee Ameerikaa akka imanitti maamiltoota saanii waliin akka waliin quunnamne dhorkamanii jiraachuu sagalee Ameerikaa ibsaniiru.
Komishiniin mirga namaa Itoophiyaa ibsa baaseen naannolee Somaaliif Oromiyaa itti wal daangessan irratti humnoota nageenya naannolee lamaanii gidduutti walitti dhukaasa uumameen buqqaatota naannoo sanaa qubatanii jiraniif jiraattota naannoo sanaarra miidhaan ga'uusaa yaaddessaadha jedhee jira. Komishinichi fulbaana 7 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Oromiyaa naannoo Baabbilee fi humnoota naannoo Somaalee gidduutti walitti dhukaasa raawwatame ilaalchise kanneen miidhaan irra ga'e qaamolii nagaa eegsisan kan Oromiyaa fi Somaalee hojjettoota qubsumaa qolloojjii fi ogeessota mana yaalaa haasofsiisee jira. Yeroo bu'iinsi sun dhaabatus ennaa walitti dhukaasa sanaa qubsuma baqattoota qolloojjii keessa kanneen jiran yoo xiqqaate buqqaatonni ja'a ajjeefamaniiru. Hedduunis madaa'aniiru. Akkasumas siviilota naannoo jiran irra balaan du'aaf miidhaan qaamaa ga'eera jechuudhaan komishiniin mirga namaa Itoophiyaa ibsa baaseen beeksisee jira. Gara oduutti aanutti hin naaceen immoo pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden sanbata darbee wixinee maallaqa mootummaan hanga walakkeessa baatii sadaasaatti gargaaruuf cufamuurraa oolchu mallatteessaniiru. Kunis maallaqni dhaabbilee federaalaa dhumuusaa sa'aatii tokko lafa hafetti ture. Jaalannee gammada.
Pirezidaant Baayiden suuraa ofii isa wixinee kana mallatteessu isaanii agarsiisu waltajjii miidiyaa hawaasaa Tiwiitar jedhamu irratti sanbata galgala maxxansan. Ergaa isaanii kana keessatti koongirasiin bara baajataa guutuuf wixinee maallaqaa akka raggaasisuu fi hatattamaan hojiitti akka seenu gaafataniiru. Senatii Yuunaayitid Isteetsi walgahii 7 kan ammaan dura hin baramneen wixinee maallaqa gargaarsa balaa doolaara biliyoona 16 of keessaa qabu kan Baayiden barbaadan 88.9 ta'een raggaasise. Kunis manni maree bakka bu'oota uummataa tarkaanfii wal fakkaataa erga fudhate sa'aatilee muraasa booda ture. Wixineen seeraa kun maallaqa Yukireeniin gargaaruun dabalan hoogganoonni senetii wixineen seeraa gara fuula duraatti ba'u irratti Yukireeniif akka maallaqa kennan waadaa galaniiru. Hoogganaan sagalee yayyabaa kan senata Yuunaayitid Isteetsi Chaak Shuumar akka jedhanitti kun riqichaa fi furmaata yerooti malee sadhumaa miti. Yukireeniif falmuu hin dhiifnu. Paartilee lamaan keessaa harki caalaa gargaarsa Yukireen ka deeggara yoo ta'u kana caalaa hojjechuun nageenya Ameerikaa fi demokiraasii addunyaa guutuuf murteessaadha. Garuu waan amma raggaasifne kun ammallee uummata Ameerikaaf oduu gammachiisaadha jedhaniiru.
Oduu xumuraan hayyoonni saayinsii 2 badhaasa Noobeelii badhaafamuun ibsameera.
Hayyoonni saayinsii 2 kanneen mRNA jedhamuun kan beekamu tallaalii COVID-19 ittisu qopheessuu dandeessisu san argachuu isaaniif akkasumas gara fuula duraatti tallaaliiwwan biroo uumuudhaaf kan fayyadu argachuu isaaniin badhaasa Noobel kan wal'aansa fayyaa injifatanii jiran. Badhaafamtoonni Noobel lamaan kun Kaataaliin Kaarikoo Yuunivarsiitii Sagan Hangaariitti argamu keessatti piroofeesara akkasumas Yuunivarsiitii Pensilveeniyaa keessatti ammoo gargaaraa piroofeesaraa ta'uun isaanii ibsamee jira. Driyuu Weesmaan daayireektara dhaabbata Penn Institute for RNA Innovations jedhamu kan Yuunivarsiitii Pensilveeniyaa irraa ta'uunis ibsameera. Oduun har'aaf jenne kanuma.
Gara gabaasaalee keenyatti aanutti naaceen immoo hawaasni Oromoo Waashingtoniif naannoo ishee jiraatan ayyaana Irreechaa uummata Oromoo biratti birraa birraa kabajamu dilbata kaleessaa kabajaniiru. Waayilli keenya Mitikuu Fiqaadu bakka ayyaanni kun itti kabajame gamoo yaadannoo pirezidaantii Ameerikaa duraanii Abrahaam Liinkan fuula dura kan jiru haroo namtolchee Reflection Pool biratti qophii ayyaanichaa hordofee gabaasattaa nu qindeesseera.
Waqtiin gannaa darbee waqtiin birraa dhufuu sababeeffachuun waggaa waggaan uummata Oromoo biratti sirni kabaja ayyaana Irreechaa ni gaggeeffama. Kunis waaqa bacaqqii dhoqqee gannaa fi dukkana roobaa keessaa nu baastee ifatti nu baasteef siif galata galchina jechuun kan adeemsifamu sirna galateeffannaa waaqaati. Oromoni as United States magala Washington case jiratanis dilbata kalesa jechun onkololesa tokko barakumalamaf digdemi sadi asuma magala Washington it ayana recha halaho adayin kabajaniru akkatuma sirni kabaja ayana recha eyemunis imala garahora yokan bishanjiru titaisun irrefataniirus waita bakka irrefanaganitis waqaf galata diyesun isagara fulduraafis nu milkeesi jechun kadannawani fi eban rawatanis irrefataniiru obulu bebru oromota as nanno magala Washington jiratan taani kabajna ayana irrecha sitakajal qabamu warren taashaniiran keessa isantokko waggasoddo madura yommu jalqabani fi amma hala jiru yadanno isani nutihimu negalu
irrechi oromon bayen jiratanisi irrecha biyakanatti warri turan bayen miti hosani lakofsa ho bayate nama soddo matau isan kecha namni irrecha kana biyanatti irrefachu barbadu inturre hatau male warra wali gallu jiratokko echuma kiya jennatana ciisu sisayif sada anu sababa saati nam biya kana dufe asitti ani fi inni na sofna waan kee dabarre becha goona nu lamaanu tunu dhibe kuni aada keenya baanne dufne namarraa hin barru jenne saniinachi gullee hiriyaa keenya namoota afur walitti finne walitti nama saddeet taane apartmentii namaa keechatti loobitti bakka makiinaan dhaabbatutti achi keechatti paarkii looti ture bakkee apaartimentaa suni achitti gubaa keenya gubnee saniinachi gubaa erga gubnee booddee irreecha nu irreeffanne irreecha akkasitti guddatee duraanii odaadhuma jalatti irreeffanna malkaa deemuu calqabne.
Adde Gannat Gurmeessaa as gara Ameerikaatti dhufanii ayyaana irreechaa kana kabajuu erga jalqabanii kan alanaa waggaa 19ffaa ta'uu isaa himanii ijoolleen biyya hambaattis dhalatanii guddatan biyya keessatti eenyummaa fi aadaa isaanii beekanii akka guddataniif maatiin murteessaadhas jedhan.
Maatiitu murteessa. Eessatti iyyuu haa dhalattu, eessatti iyyuu haa guddattu, maatiin yoo murteessaa ta'e ijoolleen immoo caala taati. Amma ijoolleen kaleessa asitti nu caalaniiru jecha as dhalatanii.
Namni biraan sirna kabaja ayyaana irreechaa kanarratti agarree dubbisne Luba Saamu'eel Biraanuuti. Isaanis irreechi eenyummaa Oromoo calaqqisiisuun beekamu bakka Oromoon tokko ta'uu isaa itti lallabatu jechuun ibsu.
Tole maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sadan waaqa tokkoo ameen duraan dursee uummata keenya hundumaa biyya keessaa biyya alaa bakka adda addaa jirtanii sagantaa VOA kana daawwattan hundumaa fi baga waaqayyoo dukkana gannaa keessaa gara birraa booqaa kanatti isin dabarsee isiniin jedha. Irreechi akkuma jedhamu irree Oromooti. Irreechi tokkummaa Oromoo kan ittiin agarsiisnudha. Amantiin kan abbaati.
Obbo Xahaa Abdii kabaja sirna ayyaana irreechaa magaalaa Waashingtan irratti hirmaachaa osoo jiranii arginee dubbisne. Ayyaana akkasii uummata Oromoo qofaa osoo hin taane uummanni addunyaa biraallee akka kabaju himu.
Aadaa uummata dur hundumaa wajjin wal fakkaata. Amma biyya Eeshiyaa keessaa Chaayinaatu qaba. Uummanni adda addaa uummanni dur hundi hin qaba. Uummanni Iraan warri amma Iraan jennuun duratti Pershiyaa. Amantii islaamaatiif kiristaanaa ifin budiizim dura ka qabani ayyaana Nowruz jedhanii amata jijjiirraa amata haaraa amanni dabre ka duraa dhumee haaraa dhufutti waanni godhan ka dabre geggeessanii isa haaraa ittiin simatan kana fakkaata keenyaas amantii wajji amantiirraa adda warri amantii hunda jala deemuufis tokkicha.
Adda Duneesalgaa. Minnesota irraa kan dhufteettu bakka irreechi magaalaa Waashingtanitti kabajamutti arginee dubbisne. Haalli kabaja ayyaana irreechaa isa akka biyyaa ta'uu baatus isa Oromiyaa jiru sana haga danda'ametti asitti uummachuu barbaannaa jechuun ibsiteetti.
Yeroonan as taa'ee viidiyoodhaan yookaan immoo kan onlaayinii darbu sana yeroonan ilaalu ka biyya kanaa wajjin walittiin dhufu inni biyyaa sun. አዳዱ ዋቱን ተኛት ይሳለ ቅሌስ ይሳለ ለፍት ይሳለ ወሁን ደታቱ ኦሮሞ ኦሮሞ ኡርጋ ካአደና ሁን ገሩ ኤርገራ ፈጋኔሞ ቢየ ሰነቲ አስከሰተ ኡመቹ ወርባና አዳ ሰነ ጃለለ አችጅሩ ተኩማ አችጅሩ ሰናስቲ ሐመደን ደይተታፈና ገሩ ሐንገሰ ሰናጋ አይቹ ረክሳዳ ቢየ ኦርማቴ ሰልት ገሩ ኤኝማ ኦፊት ፉክሲሱንሞ ጠሎተ ኢጆሌከኛ ፍሌበርኖታ ጉዳታ አከጀዱዳ
Sirna kabaja ayana irrecha magala Washington taasifame kanarratti hawasni oromo as United States kesa jiraatan uffata aadaan faayamun dargaggoonnimmo sirbootaan dabaaluun haala ho'aa ta'een kabajame oleera. Ayyaanni irrecha guddich kan hora finfinne sanbata xiqqaa dhufu kan hora arsadeemmo dilbata dhufu kanani kabajama aan mitikkuuf qaaduun ture nagaan.
አሞ ሞደበሬን ከቆጲ ቶርባኒቲ አሜሪካፍ ኡመተሸ አንጋውን ሚኒስቴር እምብዬ ከይሳ ካን ሞቱማ ዩናይትድ ስቴትስ ሐዋሳሌ ለሚሌ አሜሪካ ገነማዳ ወቹራን ዋኤ ኢባ መንበርኖታ ከሞቱማን ቡልቹ በረቱ ተለሚሌ ካናፍ ማቲ ወንሳኔ ረቲ እንዲቀብ ውበቹራፍ ያለ ንጅሩ ገባሳ ማይክ ኦሰሊቫን ሪቨርሳይድ ካሊፎርኒያ ራገባስ ቆጵያርፍ እንደስኔ ጅራ ኩኖ
ጃራ ኩደ ሰልገፋፍ ገርቶኬ ጃራ ድግደመፋ አርከጫሉ ከይሰት አንጎን ዩናይትድ ስቴትስ ኢጆሌ ለሚወን አሜሪካ ገነማ ሄዱ ድርቅ ሲሰኒ መነበሩምሳ አጭ መጅራተን ከይሰት በረተን አከሰይነን ጎቹራን አጭት ኦጉመናሎ ሳኒ ቆፋፍ ቆና በረተኒ አመንቲ አፋኒፍ አዳ ሳኒ ኢሱፍ አከድርቀመን ታስፈሜ ሪቨርሳይድ ካሊፎርኒያ ከይሰት ሚሴንሶኒ ማቲ ሴና ለሞት ሉቡንጅራኒ ከነን መነበሩምሳ ሰደርካ ለመፋ ሸርማን ኢንዲያን ጀደሙ መነበርኖታ ሞቱማን ገገፈሙ ሄዱ ከይሳቶክ በከ አዳን ለሚወን አሜሪካ ገነማ ቆደ ኡካምፈሙ ከይሰት ሃማተ ሙጀልቀበ ጠጋን ሚኒስትሪን ኢማብዬ ከይሳ ዩናይትድ ስቴትስ ዴብ ሃላንዲፍ ገርጋራ ሚኒስቴራ ከታአን ብራያን ኒውላንድ ለማን ሳኒዩ ይደደለ ተለሚወን አሜሪካ ገነማ ይወታን አከቃማዳ ወና ሚኒስቴሪቻ ከን ወጋቶ ኮፍቱር ዳንዲ መዳጅሩራ ፈዩት ጌሱ ጀዱን ሴና ሰና ደገፈቹፍ ከመስደቀን ፈዲን ሴና ሰና በሩፍ ጅሩ ዱበርቲቶኩ ገመስ አከደቀን ኢሳንካካሴ ማቨኒ ካላክ ቨርዱጎ ጀደሙ
I'm here because I wanted to see where my grandparents went to school, where they were taken, and also where my dad was born.
Kanan asdufef akakilinko bakka sanitti baratan esattakke gesamanif bakka abbanko tidalate bekuwanan barbadefi jedan. Akakilin sani nanno kana wanjalatanif matin sani jibbisa duchatti ofa muttiduluf maladahan.
They came out of the situation basically saying, well, the white man won the war, and maybe the only way to end discrimination for our kids would be education.
Hala kana keessa innaaba'an kan isaan jedhan warreen adii waraana kanan jifataniiru. Ijoollee keenyaaf mallitti loogii jiru itti dhabamsiifnu tokkichi barnootaa jedhan. Seenaan isaa hangi tokko xumurri isaa gaariin turre. Barattoonni mana barnootaa Sherman Indian jedhamu kanneen jaatama ta'an utuu mana barnootaa sana keessaa baratanii sababa dhukkubaa yookaan balaa isaan mudateen du'aniiru. Mana barnootaa lammiiwwan Ameerikaa ganamaa kana keessatti barattoonni dararamaa turan. Kan eenyu mana barnootaa sana keessaa barataa turte Erikaa Ben akkasumas Navajoof barattoonni biroon as turan garuu turtiin nuti mana barnootichaa keessatti dabarsine akkaataa nuti itti yaadnu nu bal'isee jedhu. Kanneen keessaa Erikaa Ben akkas jetti.
I never really encountered anybody other than Navajos. So when I came here and the school was open to all students all across the nation, right? So
Ugumaan Navajo malee nama biraan quunname hin qabu. Kanaaf yeroon as dhufe manni barumsichaa barattoota guutuu biyyattiirraa dhufan hundaaf banaa ture. Yeroon kun yeroo an itti lammiiwwan ganamaa waliin yeroo jalqabaaf itti wal arge. እንግኒስ ሙጠኖ አንራንፈቹ እንደንደኝ የጀጤ ግሬክ ካላክ ወረ ሉዚኖ ሂደደለት ለሚ ወንገነማቲ ፈዲን ዱዳ ደርገጎተ ብረቲ ሃሮም ፈሙሳ አርጋጅራ ጀዱ ግሬክ ከጀደነት ጆሎንኮ አርፈኑ ዋንቶተ አዳ ጎስት ከኘዴ ሳጅሩ ረቲ ርማቻጅሩ ከነን አከባስኬቲ ሁዱ ደበለተ አፋም ባራቹፍ ከንከነ ፈካተን ረት ፉል ፈተኒሩ ጀደን አኩመን አለቶተ አሜሪካ ገነማ ሄዱ አዳ ሳኒ ረዴ በኒ ሃመጁፍ ሴና ሃምቱ ድርቂዳን ከነን ካን ወሊን አከወል መከንታይ ኢላልጅሴ በርኖተ አርገቻጅሩ ጀደን ቆጵን አሜሪካ ፉመተ ሸከነ ራከኑማ ቶርባን ቆጵ ብራናን ጋውልት ዴብኑት ነጋት አማ ሞደበሬን ከቆጵ ስፖርቲቲ ድርጎሚ ሻምፒዮና አትሌቲክሲ ዳንዲራ ቢያ ላቲቪያ ሪጋት ከሌሳ ዮጀል ቀባፍ ደጌ ሰመረጥ ኢትዮጵያን ፈገኘ ጋራጋራቲን እንጅፈተ ጀርቲ ከሱማ ድርጎሚ ፈገኘ ማይለተኮ ዱበርቶተ ግድት ገጌ ሰመን አትሌት ድርቤ ወልተጂ ደቂቃ አፍሪፍ ሰከንዲ ድግደሚ ተኮን ሪካርዲ አዱኛ ፎይ ሱራን እንጅፈተቲ አትሌት ፍሬወይኒ ኃይሉሞ ሰደርካ ለማፋንጥ ሙርቴ ድርጎሚ ከነኒ እንጅፈት ጀዳሜ ከን ኤገሜ ቱሬ አትሌቲን ኬንያ ፌስኪፕ የጉን ሰደፋተ ኡን ጥብርቴቲ ገባሳን ኬንያ ኤብሳ ነገሳ ሪጋ ታርገሙዳን አትሌቶታፍ ሌንጅስቶ ተዱብሱዳን ገባሳታን ኑፈርጌጅራ
ደርቤ ወልተጂ ድርጎሚ ክነረቲ ኒንጅ ፈትጂ ለምቴ ከኔ ገማቱርቴ አትሌቲ ለሚ ኬንያ ፌስ ኬቤጎ ጂን ፊግዴ ሞቾ ሸት ገመደ አትሌቲ ከነራ ሙጠኖ አከርገተ ሲንዱበቲ ለንሰሪ ጋር ፋታ ተውሳቲን ሙርኪሳነቲ ኢባ ኡሙሳፊ ከስማ ፌስ ከቤጎን ዱርስቴ ቦሼቲን ትልፋቴ ትሮ ተውሲ ገሉም ሰረቲ ደደቡሼ አርጉን አከም ዋዱ በረጀት ድርቤን ሙርኪሼፊ ፌስ ግዱ ይሩ የጉ ኢፍሲቱ ዳንዲ ኪሎሜትራ ሻን ኢሮተ ጅዱቲ ድርጎሜንሞ አትሌት ሃጎስ ገብረዮቲ ሜዳላ ወርቂ የጉንጅፈቱ አትሌት ዮሚፍ ቀጅልቻ ሜዳላ ሜት ኢትዮጵያ ፋርገም ሲሰራ አትሌት ሃጎስ ገብረዮቲ ደቂቃ ኩለ ለማፊስ ከንዲሽን ተሚ ሰገለን ከንጅፈት የወተው ዮሚፍ ቀጅልቻንሞ ደቂቃ ኩለ ሰደፊስ ሰከንዲ ላማን ጥሙረራ ድርጎሚ ቦዳ አትሌት ዮሚፍ ቀጅልቻን ያዳ ቪኦኤፍ ከነኒ ሻምፒዮና ከናፊ ቆፒጋ ኮቹ ሳዱበቴ ሐልቅለን ሳልፋታ ተውሳቲን ቀጥ ይበርባዶ ከነርገነ ዱበቴራ
ገለተ ቢጋፊ ከተ ሃሊ ድርጎምቻ አኩማ ላልቴ ሱንቴ ሳልባን ቱሬ ያ ድርጎምታ እጨሞን ላይ አኩማ ጀራንታይ ሃሊ ከንዴ ሳሌ ሃሊ ናቲ ኮፓይ ሶ ላት ኪሎ ዳ አሚያን ካቡ ኪሎ ከባይ ዳሂራ ሶነሞ ከለሴቻ ቻሌንጅ ወጅ ራፋይ ናቱን ፋቴ ሶኒ ሶኒ ያ አይ ዶንት ኖ ያ ባይ ጋይ ቱሬ ሃሊ ሳው ወጥ ያ ኢስትሪያ ኮኒ የሮጅ አልካባ ቲቪ ኢስትሪካ ናሞ ሜኪ ጎዴት ከሰጥ አርጋሜ ጅራ አርጋሜ ሜዳላ ሲልቨሪ አርጋቲራ ሶናፍ ጀመዳል
dorgommii dhumaa kiloomeetira 5 dubartoota gidduutti dorgomeen atileet Jigaayyoo Taayyee sadaffaa ba'uun madaalaa naasaa argateetti. Madaalaa isaa immoo kuftee ka'uun arfaffaa ba'uun dippiloomaa argachuu dandeesseetti. Atileet Jigaayyoo Taayyee haala dorgommichaa akkanatti ibsite.
Haaluma qilleensa xiqqoo ishee qilleensa isheen uffata bubbeeffama akka yaadne dhufnee garuu hojiinis xiqqoon waan qabata. Haa ta'u malee garuu dorgommii kana naasii fiduu guyyaa dastanyaa miti yookiin ittiin gammanne. Haa ta'uuti ishee dhufuuf hojjenne haala gaariidhaan naasii miti riizardii boota kan kiyya tureeyyuu isa fooyyessuuf tasfaan qaba. Garuu naasii fiduu guyyaa kanii waan itti gammadan tokko dorgommii xumurratti kiiloomeetira 4 haga finishiin gaggaragan walqannoo dhufe walitti buunee turre. Isarratti garuu immoo karfiidha waan ta'eef kuni faanuma nama mudata kufanis ka'uu isaan jiruudha jedhaan kan nuuf sirreessuun galatamu.
Leensaa garee kiiloomeetira 5 kan ta'an komaandar Toleeraa Diinqaa shaampiyoonaa irratti qabxiin argame jajjabeessaa akka ta'e ibsanii imalli garee Itoophiyaa gara Riigaa taasisee ulfaata akka ture dubbataniiru.
Akkuma beekamu Itoophiyaa kan bakka bu'anii Hagoosi Gibreeyyootiif Yoomif Qajeelshaadha. Atileetonni kun ciccimoodha, beekamoodha. Yeroo baay'ee biyyaaf gatii guddaa kaffalu. Atileetonni ga'umsa isaanii haala gaariirra kan jirudha. Maal barannee Woorldi Shaampiyoonii 7-2 dura gaggeeffame Budaapest irraa waa baay'ee waan baranneef itti qophoofne. Waan gochuu qabnu teeknikaalis taaktikaalis irratti hojjetaa turre. 7-2 kana kanaaf qophaa'aa turre. Waaqayyoo galatoomu nu milkaa'eera. 1-2 ba'anii baay'ee natti toleera. Hagoos akka inni dorgomaa cimaa ta'u achuma tireeningii irratti ilaaleera. Tireeningii 3-4 walitti aansee sa'a pirogiraamii ani baasee ol saffisaan deemuuf yaalii gochaa ture ittisaan ture. Kanaaf hojiirra oolsheera jechuudha.
Walumaa galatti qabxiin Itoophiyaan argattee akkamitti ilaalte?
Baay'ee natti tola. Fakkeenyaaf dirribee ijoollummaa isheetii kaasee 2004 yoo fiidduun beeka bosona Oromiyaa irraa kaate. Amma kileebii laga xaafoo irraa erga galtee 800 fi gara 2005 kanatti dhufte ga'umsa kana argisiisuu dandeesse. Kanaaf baay'ee durma atileetiin kun gootadha, onnattuudha. Har'as immoo sodaa tokko malee nama rikkeerdii addunyaa kana caccabsaa ture. Ji'a kana keessa rikkeerdii 3 kan nama cabsa sodaa tokko malee qabxii guddaan laatameefii ture. Keeniyaan hinda'u achirratti warqee nurraa fudhataa jennee nuti tilmaama 2-3 laannee garuu gootummaa ishee argisiisteetti baay'ee natti tole. Akkuma beekamu pileeniin nu jala darbe sa'aatii 13 ol Firaankii Farti keessa lafa ciisaa oolan atileetonni kun kanaaf heddeen laannee galleerree as sa'aatii 6 gallee nyaata hin argannee nyaata malee bulanii kanaaf heddeen laannee kun ga'umsa cimaa kutannoo fi amman kutatuu akka ta'an amman kaayyoof atileetiksiin kaayyoof akka fiigamu qarshii duwwaaf maqaa duwwaaf utuun ta'in biyyaaf illee amman gatii akka kaffalamu kan argisiisudha.
Shaampiyoona atileetiksii daandii irraa biyya Laatviyaa Riigaatti gaggeeffame irratti biyyoonni 100 ol kanarratti hirmaatan yoo ta'u riikoordii maayilii 1 dhiiraa fi dubaraan fooyya'uunsaa adda taasiseera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef eebbisaa Nagasaa Riigaa Laatviyaa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeelii keenya horn@voanews.com irratti dhaamsa nuuf dhiisa. Miidiyaa hawaasaan gama feesbuukiin facebook.com/voaafaanoromoo yoo jettan nu argattu. Tiwiitarii fi Instagiraam irratti illee akkasuma @voanews yoo jettan nu argachuu dandeessan. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Firaan Haayiluu. gama viidiyoo gulaaluutiin lateeraa amantee akkasumas miidiyaa hawaasummaa gama qindeessuutiin immoo Tigisti Gammeeti kan isin keessummeessifamtee Jibee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebinaa. Nagaatti bula'a.